maamulka, macalimiinta iyo ardayda macadka Skylight Institute iyo wacyigelin ku saabsan muhiimadda iyo latin nadaafadda sameeyana aan u kumid ee bulshada deegaanka amamka magaalada Baydhabo si loo fahamsiiyo in nadaafadu ay qayb ka tahay badbaadada nololyo, isla markaana la siiyo talooyinka ee sidii aan ku horseedo korona halista nadaafad darrada. Waliyaabo dadkan bogtaale ee sida gaarka ah lanka wacyigeliyo waliba ku mid ah farxalka sidii markaasi aan ka dadaal lahayna. Ustaad Cabdullaahi Ibraahim Cabdi oo ah maamulaha macadka Skylight Institute iyo ku warbiya sidii wacyigelinta aan sameeyeen iyo ahdaafta iyo qofadaayna.
Yeg mahasin ku boognay siina siin ku wacyigelifani washing program walley hygiene and sanitation maybe wacyigelinta sidii ku dhigay bulshada ka dhagan bay dhawo gaar ahaan kaamka haruubka hiro sababtu nantan koydi maybe siina wacyigelifani bulshada oo ka dhagan bay dhaw gaar ahaan kaamku walaalku way gireeyna maybo sidii nadaafadda laga dadaalay fadhi nadaafaddan ku muhiimsan banaadnigu walaas ku muhiimsan maybo nadaafaddan ku muhiimsan sababtan tan koyna geex sidii dhigada fadhi gacma gacma dhigashay dhan walba kase laakiin ma is baray gaab ilmiyeysan si lanka dhigada fadhi maybo fuli doonaan aanu seen bara doonaan ardayda oo Skylight ya fuliyaan saasan koyni urujeeda kaleena muwedan isiina mala seen fadhiinta hadhow ay tan waan wal ka faa'iideysan ardayda santusas ku baad isiina way suubiyasana walaal santusi maratiga ahan si markun lan hel bulsha caafimaadna qabta cudurada ka dhayn jeermis gaamo badan ma ilaani jeermis jeermis ka seen may sabay cudurro badan oo kamid ay shubanka hirgab hirgab ma boo leey may sabay gaamo si fiil ma indigaa tan afkala garay san ka saaray la socota hirgab gu miira kan ku waay onaga muskuda galdi gaamo badan ma ila dhigaday saddexaad markaa walaanta ku baad markaa muskulaad hagal hata dhigashada ma jirtee markaa saabuun kula ka dhigado inta gacmaha wasiidan isku hog lawaatan ilbrix ila sodon ilbrix oo kale
hero idin daawud oo ku mid ah dadka deegan kaamka huruubka hero yaha dhawaay way gelinta lan sameeyay soona sheegintii oo wada doonana nadaafada sidii oo ilaali lahayn maadaama ay muhiim tahay
an oo hero idin daawud leeyahay kaamkan huruubka hero leeyahay eed eed yaa anka faraasana boqoshidan isna boqoteen an kasto aragtay nadaafada iimaanka nusjiye eto aragtay nadaafada eed eed anka dadaal u hayna anti iyo nimanka hana boqoteen nin koyan eed eed anka faraasana boqolkiiba boqol yaa kama hasna kalsoonu hatta nahora insi wadaana
way gelintan ka saabsan ilaalinta nadaafada oo lan sameey dadkan bogtaale degan kaamka magaalada Baydhabo ayaa kooyaa saxila hadda loo guday jira waqti kuleelad ah taasii oo la qiyaaba in iyo dilaacana cudurro iyo kumid ayna shiban biyoodka maadaama dadku muhiim yahay ilaalinta nadaafada.